Up or down, what's up or down? It's your boy Ruto KE Manze. Now this is our first podcast, Manze. So with me, leo niko na Samisto na brand wacha jipige intro leo, Manze.
Mm-hmm. I mean, naitwa Mr. Sam the Creative with Banana Land Media.
Ngori.
Leo naitwa Brandon Joel Abila with Abrams.
Anaitwa Abrams, Manze.
Abrams.
So Manze, this is our new podcast. Stay tuned, Manze. If you're new, welcome with us. These are our first times, no?
Yeah.
Join the bus, Manze. So you go pick up on the bus if you are empty. Karibu, jo.
Yeah, yeah. Nini unaangalia kwa simu?
Mnasema aje, lakini how's it?
2025.
Mwaka yetu.
Na imeingia?
First of all, so fast, Manze.
Tunashukuru bana. Eh, tunashukuru. Ni watu wengi wa Jamaica.
Kweli.
Eh bana.
Talking of that, kuna article ni cheki inasema ama this is some of the most famous nafani semaje
watu famous wale walinyori.
Yeah.
Uh-huh.
So kwa list yangu nilikuwa na Brian Chira. Nakuwa kiri limnyuria.
Aligongwa na ndaye.
Yeah, alikufanya.
But you know what? Huyo jamaa alikuwa a die anyway. Mimi siko naona kali alikuwa.
Ah, wewe pia unasema
hivyo. How?
Mimi niliona huyo jamaa venye alikuwa anajiconduct somehow somewhere angegongana with the wrong people.
But honestly Loki alikuwa amechezanga. Alikuwa rough sana like vile alikuwa na rollingi.
Kuna mtu angemnyorisha.
How? Why? He was just a
vibrant soul. Lakini alikuwa anakasirisha watu. Nakumbuka alikasirisha yule dem anaitwaje? Yule dem model. Yule dem kitu akakuwa. Ndio
tunaongelea.
Ndio.
Yule dem alikonga. Mbona jina yake yapotea?
Ni juu ya kukaa huku too much. Anaitwa yule alikuwa na alienda viral juu ya ka dance flani.
Yeah.
Kuna mtu mali wangegongana kabaya au mie.
And that apo, next
eh wewe unasema
mimi sina maoni. Hapo sisi sema kitu yote.
Baina ya kwa kuzo yako nini?
Bana zizi.
Yeah.
Ni mtu yani you can't know the truth.
Yeah. Atuwezi. Imefika by the way. Ikifika imefika. Juu kuna watu wengi wao ongea mbaya kuliko yeye na bado ame maintain.
Bidhaa wako wengi ile TikTok.
Na ni wengi by the way kwa TikTok.
Mm-hmm. Anyway, another big name alianguka nayo last year ni Fred Omondi.
Eh, huyo.
Pia alipata ajali, ilikuwa accident, no?
Ilikuwa accident, no? Bado.
Yeah, a motorcycle.
Nduthi, manze, guys.
Ilikuwa ni nduthi? Wa? Pole kwa familia.
Another big name pia ilianguka nayo ni Njambi Koikai.
We at least hata nilimmeet akiwa.
Wala alikuwa Atlanta. I think yeah. I saw you ulifanyanga shoot huko alafu kanini.
Nilifanya gig huko tukakutana. Tukajuana. Tukamchangia pia.
May her soul rest in peace.
Alikuwa
MC mnoma sana. Reggae.
Moja kusemanga MC unamaanisha like ni MC ku una like MC una nini una coordinate. Jurapa pia ni MC sio like rapper.
Yes.
Nyasho jitanga mini MC mnoma hii nini.
Yes.
Watu wa reggae alikuwa mnoma sana.
After nili meet ndio nilijua ni mnoma.
Akuda fire mama.
Ngori.
Alikuwa kitu pia akiwa mianga alikuwa kitu. Queen.
Another big name. Kelvin Kiptum.
Ah, manzi.
Oh, yeah.
Another accident.
Yes.
Champion.
Another imagine accident.
Before Patele Dini yake, before your marathon yake kwe something, I think validate Dini yake. Mbisa pesa zianze. I don't know, juka pesa ndo naingia say after we validate. Batumu reka nyuri ya manzi.
What was the next big thing, actually?
alikuwa the next.
Oh, yeah. Ucheck Instagram post yake kinyaliwali. Macho ilikuwa red hivi amekaa menyanya. Venye alikuwa amewini wakinini akianza amewini.
Oh, really?
Kuna picha nyingine ngori by the way. Alikuwa like 20 something. Very young.
That's so soon, boy. Man. Imagine dreams zote za family za.
Man's is sad, man. Oh, man. Very sad.
Yeah. Nani mwingine?
Another name ni Mr. Ibu. Unakuwa Mr. Ibu?
Yeah, Mr. Ibu.
Will you skip a story?
Zizi.
Eh, ba. Yule anaijua. Uko mwusu hivyo.
Jamani kwa nanifanya na pasuka, man.
Maze.
Uwa meme, zuni.
Uwa noma.
Hapu mtu mgini alikuwa Peter ule wa Morgan Heritage. Siju kama nakumbuka
wa Morgan Heritage ya na mmesea.
Eh, manze. Man, sad. So last year, according to hii website ilikuwa nasema the most searched local personalities. Guess number one alikuwa nani? Ah, wongo.
US mzima.
No, Kenya. Mzima. Kenya, local personalities
local
in Kenya.
Local personalities most searched.
Google, sinsem.
Si Brian Shira.
Alikuwa none other than Mr. Truthful man.
Oh, Rigathi Gachagua.
Yeah. Rigiji kwa Elisa alikuwa number one.
Eh, hey, Rigiji.
Number two tulikuwa na mtoto wa Rebecca Maina. Mm. Simjui. Kulikuwa na Kindiki. Okay. Ini local, ini lo. Ucheki picha yake juzi amepostiwa Nairobi Gossip na Miwani. Unaona? Amevaa miwani amenyoa clean cut.
Really?
Yeah.
Rumors ni ateli alipigwa kofi.
Kibare. Hizo ni rumors mazi, lakini...
Faruk Kibare.
Yes, aliwasha bare.
Alipatiwa chapati moja.
Yeah? Mm. Mkiwene upi, ndakuonyesha? Mm-hmm. Alikuwa meka... Wase kwa comments, walikuwa, I mean, wanajaribu kusijui, lakini wase wanasema ni kama... Anavoid. Ujo venye mtu kivaa miwani unakaa unavoid eye contact na utaki kuonyesha. Do people see you like kauko na wasiwasi ni nini through your eyes? Yeah.
But me what I know, mm-hmm. rumors as going at you.
Far from the
truth. Aliwekwa bare.
Of course.
Clean. Kaya Kidero. Yeah. Nakumbuka Shebesh.
Yoni maybe za kujui.
Kai ya Shebesh ilikuwa noma.
Ilikuwa chapati moja.
Uliona hiyo bare iligongwa
nakumbuka basi sina vivid memory nakumbuka
stima.
Oh yeah.
Pa Shebesha litetemeka mwili mzima.
Nani alipiganga?
Kidero.
Sina wewe. Akupigwanga tena? Nani Sonko alipigwa?
Shebesha ndiye alipigwa. Sonko yeye ilikuwa ni kupatikana sijui ni picha na ama ni Photoshop.
Personality mwenye alikuwa searched a lot last year ni someone by the name Mutuse.
Ule mzee aliyesuo na alimpichirigiji.
Up.
Oh yeah.
Mutuse alikuwa anatetea nani?
Mutuse ndo alikuja na hiyo
idea ku.
Hapana. Aki ya Mungu. Sikia. Tuta fact check saizi. Mutuse ni yule lawyer alikuwa anatetea Rigiji. Asaba this member of parliament is indulging in bad manners.
Mutuse ni MP wa nini Kibwezi? If I'm not
sure. Ala.
Oh yeah.
Hebu ko double check. Hapana.
Mutuse ni mwambie kitu na msicheke.
Sijui.
Nilizaliwa Kibwezi.
Actually, yeah. Mutuse.
Ngoja.
Yeah, no. Ni MP wa actually wa Kibwezi. Oh, no. Finally MP chinani.
Wacha.
Kulumana.
Na nani lawyer
wake? Na mpe news nilizaliwa Kibwezi na mnalenga tu hivyo.
Oh, kasa iso.
Ni hivyo.
Oni MP wenu. Oni MP wenu.
Sasi, jasema huko ni kwetu.
Imagine.
Alikuwa, ni MP wa Kibwezi.
Umse, akula dekula kuna mefanya huko. Lakini matters of impeachment kwanza.
Really?
Si yeye ni
ha? Hakuna kitu amekuwa kwa. Ni desert tu.
Sawa, hao wametumika na unaambiwa sheki. Kai kwa meza utakata aje pia wewe.
I know, inabidi.
Bosi amesema ni hivyo.
Hakuna.
Lakini wewe ungetoa Rigijika umepewa ka kitu. Yaani wewe.
Well, acha kuambia Kenya kuongana na tabia ku please the boss kind of like ndio upate favors and stuff. So probably I mean
nini zizi kudanganya? Nasikia pesa ilimwagika.
Nasikia, by the way, kulikuwa na hiyo nini?
Still.
Unadhani ungekata?
Mimi ningekata rosafi.
Hmm?
Lakini politicians wote ni wachafu, karibu wote.
Tukuna, yani tukuna.
It's at this point.
As Kenyans, impeachment like what a priority, honestly. Mambo na shule, mambo na hospitali, madawa, usi. Walearekeshe impeachment, mimi nishtuku.
Yeah,
mazimiko wangu alikuwa kuna boy wangu wa Kodela wa Budake. alikuwa ndio ametrain Rigiji kuwa dio huko kwao
kitambo.
Niambia pia Rigiji hakuwa msafi vile.
Of course.
Politics ni dirty game.
Ni dirty.
Si ati, si so, makosa. It's a...
Sijali. Wacha wacheze kabaya na each other. Okay. Yeah.
So anyway, among other names kenye zilikuwa searched last year, kuna kuna huyo Robert Nagila.
Mm-hmm.
Kuna Jimmy Wanjigi pia na huyo John Mbadi. John Mbadi alikuwa nani?
Alikuwa MP wa huko Suba huko.
Alifanya nini?
Alinominatiwa as CS or treasurer.
Mm-hmm.
Oh, so people kwa kwa jaribu kujua ni nani.
Yeah.
Anyway, another
No, go up to date na politics
zake.
Karada, karada tukupeleke na mtr.
Niko hapa tu.
Maybe hapa unaweza
kuomba. Mjeo na kabugi.
Episode
yake. Yeye yinda do hivi.
Alai.
Leo leo niko hivyo.
Ina ngori. Unashika unashika waya.
Mimi wana mdomo, afadhali hivyo nimechill.
Aya. Trending global personalities. Gizna ni kwa number 1. Vibes. God. Aliko the most searched nini Kenya.
Huyo mse ni msike.
Yeah, bidia kuna conditions siju gani.
Batule ni wild bass.
Ni wild bass. Ah, lakini sasa
ukiambia mse kitambo mse angekuwa freed, akundwa angeamini.
Of course, yes.
Anaweza kuwa ko freed juu.
What are the chances?
Anaweza kuwa ko freed juu aliona huyu mse ako poa.
Not really.
Yeah.
Maybe public outcry, ama?
Well, you find evidence ili kuonesha otherwise finally.
But,
really?
Mm. Hey, but man. Lakini alinyuria mse.
Huyo alinyuria mse. Wewe unaona wewe fuatilia vizuri hiyo investigation.
Ilikuwa
noma.
Oh yeah, it was.
Mm. Kulipatikana huyo mtu alizikwa backyard yake.
Mimi hata sijui but.
Yeah.
Wanafanya
juzi amepiga show nyingine moto.
Nilicheki 31st, si ndio?
Yeah.
Yule jamani bad news.
Lakini yako na mangoma moto manze. Like list yake, playlist yake kama kusearch tu any vibes alafu ucheze. Ziko tu back to back hits.
Pa pa.
Eh, hit after hit after hit.
Alafu jina tu yenyewe vibes cartel. Manze.
Creativity.
Mimi bado msiza ngoma zake by the way.
No ni noma. Ni one of the new wakilala bado ngoma zao. Ame leave legacy anyway.
Mimi wa mse wa busy. Busy
signal.
Mhm.
Ngori. Number
Asikuza tu ngoma
lakini. Ni kali aliacha.
Sije mazi itafika point
bila. Ama maybe azitufiki.
Oh but that's true.
Mhm. Anyway, number 2 kuna Donald J. Trump.
Amen.
Tukuna Benny Hinn. Unajua Benny Hinn?
Ah, jambas.
Yeah.
Ule mtu anaala.
Yule preacher.
Yeah, yule Kenya sana nampelekea wazao.
Aje huyo ni jambas.
Nani aje wanafanya hivyo? Mbona wanafanya hivyo?
Ati juzi ati Zakayo ametumia millions atakumuita ati aombe wa Kenya. Can you imagine? Nilipa millions of
juzi tena ama siku ile alikuja.
Si ni juzi tu.
Eh, yeah, by the way ni juzi. By the way hapo Kasongo alicheza kaujinga. Ndio I think hiyo ndio kaa kuna shetani. I think hiyo shetani ndio imemfuata mpaka leo.
Kuliko na hii kuliko na
hiyo kitu ya Benny Hinn ni shetani aliletwa Kenya.
Kuliko
na niseme hiyo.
Kuliko na hii anasema. Muona venye Saudi Arabia. So see I think wait ngoja mtaniambia kana danganya. Si bibi nani the first lady aliendanga kuita Benny Hinn akuja ombe Kenya ama?
Yes,
right.
Yeah, yeah.
So budget ilitumika kufanya hivyo unasikia ilikuwa crazy amount of money.
Yeah, ilikuwa mo.
So wasoko wanasema fanyeni aje. Ona venye Saudi Arabia kuna crisis ni desert hivi.
Mhm.
Ase wanatumia billions of dollars ku seed the cloud.
Mm-hmm.
Kutumia hizo mandege kulipa ma expert.
Yeah.
Alafu mvua inanyesha.
Mhm.
Kenya on the other side tutumie pesa.
Yes.
Eh.
Muombe.
Tuombe tunakuwa na crusade ya maombi tu drought iishe
na bado
watuombea ni the same corrupt politicians
kinakasongo. Yeah. Kinakasongo.
Ah, na sasa alikuja kuwatembelea. I'm sorry, ule mse kitoa ramba alikuja akapeana like 100 uko nakukua sorry
alipeana
100,000 USD
1 million shillings
no 100,000 US dollars
10 million
ule kitoramba Ezekiel nani?
Ezekiel.
Pastor Ezekiel.
Apana, Ezekiel sio kitoramba. Kitoramba ni ule wa
Ezekiel ni ule aliwashakaola yule.
Ule si mtu mmoja?
Hapana, Ezekiel alikuwa
ule wa nyota ule.
Wa nyota. Na alimentioniwa kwa Shakaola.
Huyo ndo sasa alikuja kanini? Uyo ni fact check.
Hiyo ni jambas.
Makezi ni ule wa Kitawaramba.
Mimi nimesema nani?
Makezi ni wa Waramba ya ya ya.
Mimi nimesema nani?
Useme Make na Mackenzie pia alikuwa kwa Shakohola.
Yeye ndiye alikuwa mastermind.
Master.
Yeah, yeah.
Man. Hey, ama preacher's home ni majambas. Majambas. Chacha kuna kichache yote bigi.
Na pastor langu unaonanga hizo vitoko zake.
At least yeye ako open. Na yeye ujue yeye ni jambazi.
Tunaletea 100 nifanyie nini?
Yeye yeah, afadhali yeye ni jambazi kuliko mwenye anakudanganya mpaka unakufa.
That's true.
Mm. Ah, kina Ezekiel. Ah. Man, hata siogopa.
Mbona yeye hoteli amejenga huko kwake?
Man,
shule.
Man.
Dinga anaendesha.
Ah, man.
Yeye yeah, manze. Nime fact check
wake wamechapa.
Wanapiga mguu mwingine.
Hata neighborhood tu imechapa.
Nakwambia ubali ubali maji ya nini?
Ya uzima.
Ya uzima.
So, yeah, nime fact check.
Mm-hmm.
Pastor Ezekiel ali gift Benny Hinn 14 million. Anasema to clear crusade bills.
Oh wow.
What?
Only pastor maze. Pastor anatupi.
Si ni pesa ya mwananchi buda.
Tight.
Acha kwambie religion. Kenda ni kama kufunga kanisa ni biashara safi.
Of course bana. Of course.
Asi wanakonga. Alafu Sielewi the connection between gava na kanisa. Juu gava nataka sana ku please kanisa. Unapeleka
ma contribution kwa kanisa wanakontroliwa. So pasi akisema tunavotia kasongo. That's it. Yeah. Na kani Baptist church zote.
Mm-hmm.
Kani kadho iseme ni kasongo.
Mm-hmm.
Wote.
Alafu pia Kenya is a Christian nation. So
yeah.
Wako na big part to play.
Nani alienda wapi? Huu Pastor War.
Yuko.
Bado anafanya kazi na pesa zako.
Ananona bado.
You guys will be using the road, okay? Uliolea akipepea juu.
Ilikuwa minister wa kanisa. Anasema hivyo. Yeah, ni mwana hizo jokes on nini?
Yeah, anapepea juu na helicopter nye
mlutumia. Hakuna kitu mbaya imehappenia Africa car religion.
Oh yeah.
Seriously.
Unajua kitu inawork poor kwa sababu it's a whole body. Like hata mapasi wana report to something. Alafu wana report. Alafu kuna mkubwa wa Catholic Kenya.
Hata fadhali hiyo ya Catholic.
Mm-hmm. And just for example.
Easy mapentecostal ati Ezekiel. Ah, hizo hata fadhali hizo makatholic.
Anyway, list ni refu. Number... kutoka kwa Benny Hinn kulikuwa na Kamala Harris. I think ali trend kwa sababu vinyo alikuwa na run for the office. Alafu the next name Baltazar Egonga. Ngoja alikuwa kwa history. Sasa unajua ni nani? Ah, sanitize. Hapo juu unapa ukunywa maji mzee.
Kwa Egonga aje.
Sijui. Manze mnaona venye mimi.
Aya, sawa.
Unajua Egonga?
Mtazamaji, tafadhali hii ni ile part tunasema mtazamaji. Take a pause. Kama huyu jamaa juu Egonga na unajua, hebu subscribe bana, acha mcheze.
Hebu mchape subscribe.
Chairman of the chairman.
Yeah, really?
Oh.
Hebu niambie ni Egonga ni nani? Aligongea mtu ama kulienda?
Exactly. Umeanza kupata direction. Umeanza kupata
Ah, yule jamaa namjua.
Imeleta
hapa.
Eh? New year
400
alikuwa from Guinea.
Nilikuwa nishamsahau bana.
Maze
celebrity
alifanywa nini?
Ngoja atauliwa.
Alifanywa nini? Course gani ilifanyika for the
hakuna
alikuta tu job eh
akulitu job baby but ilikuwa tu willing buy willing sell
but there, yeah, he was yeah exactly consensual
yani waifu ya MP
but there ilikuwa na big names manze.
Oh yeah,
eh my wife
what you wife wa army ama
something. Hebu kwanza niambie
but
ni anaingiza ama demaje huyu jamaa
akipa alikuwa na mkashka shama
ni eh sijui alikuwa finance minister.
Ah, alikuwa
so na control la. I think alikuwa na hiyo tabia ya ku control.
Oh,
but kulikuwa na niliona on Twitter wasa kwa nasema this is the only like this is one example ya stuff to me imekuwa exposed. Do you know how many Baltazars out there maze?
Wako wengi.
Ni wengi si mmoja.
Ile ajapata tu ama itai kwanza number 1 maybe itai patikana. Number 2
kuna wengine pia record.
Wengine wa record.
Exactly. Like it's crazy manze.
Hata
but umse
brother yake pia.
Bibi ya brother kulikuwa tuna some
brother's wife or something.
Kulikuwa tuna malist zingine man.
Alikuwa buda wa 50.
Manze 2024 tunaacha mambo I'm telling you man.
Noma.
another list, another, oh, I'm so, another name. It gets crazy. Didi.
Ah, is Maguta Maguta.
Si Shikanishi Rada.
Baby oil.
Baby oil.
Maguta.
Oh.
Maguta. Mafuta in Kikuyu.
Oh, Maguta. Oh. What's
the song? Anakutolewa kweli?
Anaeza tolewa juu big name, big names zenye kubwa sana zikienda kumenjoniwa atatolewa.
Kwanza na hii regime ya nani?
Ya Trump. Anaeza tolewa. Big names ka hazita ingia in danger. Mm-hmm. Nani anajali juu ya mweusi?
Kweli, that's true.
Yeah. Akitolewa jua kuna walami wazito jina zao zimeenda kutajwa.
Ngori.
Yeah, hiyo.
Kuna ganji, pia ganji yake
tamkini. Hey, but upsi hapa na mazi. Nani aje alikuwa na control hizo? Like, alikuwa na power?
Hey, bana. Niliona video fulani. Although siji how treat is. Nani, Diamond akitoka kwa ndege, aki walk funny. Na alikuwa aga huko.
Wasali mchongo. No, wasali make fun of. Mwana venye Diamond alifight na nani? Walikuwa na yo back and forth na Willy Paul. So kuna sema, we shogo wenda umetoko. Like, saka comments.
Really?
Juu Kenyans walianza kufight na, like,
so,
Diamond.
So, your story.
Like, so, anajaribu kumoye, anajaribu kumnini.
Oh.
So, hizo mina sema, mina swear mina sema, hizo ni rumors. We never know.
I doubt.
But Didi ali.
Simba pale.
Ata asu, wali jaribu.
Apana.
And I've been a women, you know.
Yeah, I
see. Father Abraham.
Yeah, you.
Other names. Jimbo na Bonnie Moitek.
You'll never know, though. Yeah, you'll never know.
Kulikuwa na other names such as Bonnie Moitege. Alafu
Bonnie Moitege ni
ule mwimbaji, but yes, jina mbona kwa list. Anyway, 2024 kulikuwa na another trending what? Kwa sababu alikuwa anauliza Google, what is Airbnb number one kwa list?
Mm.
What is kuna video naiweka hapa hivi, kuna msana anaulizanga, waluyo anashanga Airbnb ni nini? No, ilikuwa number one. Number two kulikuwa na, what is endometriosis? Kwani suko rada? Sinoja nini? Si, yendo iliangusha nani? Iliangusha koi kai.
Oh, ndio hiyo. Yeah.
Manze, yu gonjo, asikini na aina kiyo?
Ya, imekuwa very rampant, squeezy.
Imekuwa mob, eh?
Yeah.
Hey, I think I know a survivor, when a public figure says it's a judge in Naka, like, ni survivor wa nini. Yeah. But si survivor, but anafight nini saizi.
Mm-hmm.
Yeah.
Hey, man. Maugonjwa zingine sijui.
Maugonjwa zingine, man.
Yeah. Hey, oh, by the way, mademu kapitia juu ya hiyo reproductive systems zingine.
Mm. Another, what is Gen Z? Kina Sam walikuwa na simu. What is Gen Z?
Gai, Z. Mafosi ilka mimi. Mbona walitulia eventually?
Mimi na will power pia ya pia politicians pia ama silevi.
Niulize swali. Tuseme Gen Z tungewa transplant tuwarudishe nyuma time ya Moi, time ya 77. Kwenye GSU walikuwa naona mtu anamchapa rungu na kufa. Wangetoka nje?
Wangetoka by the way.
Wangetoka.
Gen Z bado tuko na information, tuko na kila kitu.
But No. Cheki.
Wanachokoza karao hapa hata karao adueni.
Excuse me,
tumeshitambo unge duivo.
Was a protest go digital side.
Mm. So unajua unapata, wasa unapata hiyo insight from like wanapata hiyo wanakuanga incited na social media.
Yeah.
Alafu una feel uko powerful design. Uwezi kuwa, like, cheki, nikirecord, maybe inaweza kuwa, like, safety design.
Yeah.
Another thing pia, msana pata, like, shit, waso walifanya hivi, place flani, maybe ya India, maybe wapi, waka succeed.
So na pia situ naeza. Ati walikuwa so special kuliko.
Mwuzo walipua ati, mwono walinyamaza.
Yeah.
Mina zasema, ni kama walikuwa, well, ata mtuwea kikasirika, ata lia, dikwaza choke, achukwe break. Kama shiri, so basically, mina zasema, number one kulikuwa na hiyo walikuwa mi protest pia kwanza ilikuwa warm ya pili kwa moto alafu ikatulia kidogo alafu waso kaanza kuuliwa like hey man waso walianza kunyuria wewe pia hata kama inge protest hapo ingekuwa zile
ndio nasema time ya 77 watu walikuwa nauliwa live na nothing happens na bado watu wanatoka. Mimi naona watu
inafika, inafika ngayo point, inafika
Gen Z's.
Naweza sema I don't know.
Naweza sema Walidanganyo.
Na yule jamaa, huyu jamaa mjaka alikuwa.
But pia ngoja, let me cut you short.
Kusema ukweli mimi from day one sikumtrust.
Of course.
Ni mjanja, sieli unapigia unapigia saizi yako timu ya baba.
Aje.
Mimi hata venye nilimwangalia physically, mtu physically unamjudge tu straight up. Unaona ushai judge mtu bila kupenda.
Boys ako timu ya baba.
Lakini mimi nasema kudos to Gen Z manze, walifanya kitu ingine incredible sana.
But unafaa
dunia nzima ilijua.
Gen Z ilijua.
Juu hata saa hii watu wa dunia nzima hawawezi fanya kazi. Oh, yeah.
Pia Gen Z imefanya sasa wasi ajue Kasongo ni nani.
I know.
But they could kuna kulikuwa any else take aside on that. Ni kitu kimalizo story ya Gen Z. Kuna kitu nataka kusema imenitoka ikikaa muda nini. Another what is what is okra water? Ilikuwa search last year sana.
Okay.
But I miss kona, honestly not gonna lie. Last year nilisikia story ya okra water nikakuwa like ala, what is okra water? Wenda mimi nilichangia kwa hizo statistics. Kulikuwa na pia what is remote task?
Oh, remote task. Hey, si nimesumbuliwa na watu Kenya niwafungulia account.
But unajua ilifungwa.
Ilifungwa.
Yeah. So ilikuwa na tuongelee stuff leo but haina shida tuongelee saa hizi.
Mm.
So kulikuwa na article article la like, stuff nitwangaje wakifanyanga BBC wakifanyanga investigation kuhusu story tunga nini?
Documentary.
Exactly. Kuna documentary ilikuwa imego on ya 60 minutes kuhusu venye Kenya wametakiwa advantage of like being paid. No, muliona hizo
ni kwa sababu ile AI.
Bas AI.
Kampuni ya US ilipoa say $2 a month.
$2 an hour.
Yeah, $2 an hour.
But sasa wengine walipo kama $13.
Huko analipwa more. So na cheki. Contract imetoka kuna $13, Kenya inafika na $2. Middleman anakula yake.
Kukula.
So one of the companies that ilikuwa reported ni remote task.
Mm-hmm.
So when this scandal ilipata imemulikwa hivi waka stop Kenya. Sasa hizi bidhaa hakuna nini.
Ah, kikaumana.
So that's
$2 unapea mzee na wao reporter.
But hebu imagine, cheki.
Ni nawa.
Kenya. Nakwambia Sam,
nawa bado need pesa kidogo.
Ni kidogo
sana.
But Sam, kumbuka mzee yule anapiga ngamjengo, anapiga mjei how much? To so much 5 so a day is ndio badu anapigwa $2 an hour
hiyo ni one
hiyo ni cut so
hiyo yeah, ni cut
ni kazi bro
ni 250
na you know trust me
yeah, ni kazi kwanza una hata break
una breaks una
alafu unajua unafaa kulipwa more
oh yeah baby alafu makosa
hata wange
but pia mjaina wanga hiyo pia wamepewa pesa foreman anapiga cash
anakupiga
ucheki zile jokes za foreman hadi umeanguka
from 7th floor
akwambia
foreman anakuambia umeteka break ama nini?
Adi unaanguka hivi anati napenda vile unaendea simiti.
Ah yeah.
Kulikuwa na nini za foreman ziko ngori.
Napenda venye unaendea simiti.
Hizo ziko ngori.
Ungekuwa Kasongo wewe ama ungedu ukichorwa choro hivi ungekuwa sawa na duni.
To be honest mimi na ingine.
Ungecatch.
Singecatch, ninge reflect yenyewe mwanze na umiza wase.
Really?
Sina hiyo oro mkubwa sana.
Alafu saa ungedu? Unge-resign?
Of course, singe resign being an African leader.
Unge-abduct watu?
Singe abduct. Nige take to your L and nichukwe. Nikuru positive. All these people can't be wrong.
Yeah, by the way.
Ndio nilikuwa nafikiria hivyo. Ni kama kuna msee, kuna kiongo, kuna one of the league. Ni kama maski yake iko hivi?
Juona, uchiki people surrounding him wakina Kimani Ichung'u. Ujua si mwini msi uongea. Umse kwa mekatisia.
Terrible.
Kina suki. Like connect na grawa. Kina suki. Connect na grawa alafu upate.
And those people wakona ego ingine mzee.
Mpaka kuna joke niliona mahali. Jamaa anapigia demu wake magoti. Manze pole, I wanna come back home. Na naulizwa na demu. Na mbona unashinda ukidisappear? Sema no, nimekuwa abducted.
Ulichikio mse?
Uliona?
Oh yeah.
Na mademu.
Iliabductiwa. Shamba.
Ili ni moda. Ilikuwa true story ama ni kwaka?
Ni jokes, ni meme.
Hei, walicheza poa.
Ole.
Adi nilikuwa abducted.
Hei.
Nishia kubaye mkate krizi ya nerudi.
Alirudi sijui lini.
Tare tando.
Noma.
Gori, noma. Gori. Mine zama, ufubwesu walikuwa moza Brandon kusu, nige kwa upse, nige fanyaje. I think, hey maze, sezi kudanganya.
Ada most, skia. To be honest, yeye ndo judiciary, yeye ndo policeman, yeye ndo CS, ya hakuna uwezi mshoe.
Kila kitu,
eh?
Uwezi mshoe, ne?
Ni sad, you ni sad, ni sad, ni sad, manze. Number one, very sad. Number two, pia, I think, I don't know, binadamu unafaa. I think the best gift was unafaa ujifunze in life, ni kukua contented, manze.
Yeah.
Urachukwadi, like.
How much can you steal? Wako zeme manze.
Like, okay, sawa.
Najwa shida ukiiba, unapata. Alafu unaona kuna mse mwingine anadoku kuliko, na ana more power. Unajaribu kumfikia. So unaiba mo. Hiyo ndiyo wa shida. Ukibae Benz, unataka helikopter.
Lakini at what experience? Manzi ya kwenye manzi. Mbuna barabara za home of late, manzi makupoto all skill.
Eh, hey, bana.
Like, okay, acha natseme, seme tu, tukwe delusion, seme umse aibi, okay. But mbona hata hizi control like wase wanani like yeye ana kama atakuwa muizi aseme okay mimi peke yangu ndo naiba lakini wase hapo hivyo hakuna ana watu wanafanya hivyo wanataka ni kama
lakini ndio pia the sad unajua kitu moja si wananchi ndio tuna ujinga tuna umbwakni yeah bado tunavutia watu na out of tribal preferences pesa. Politicians akikuletea do ndio mvotie ama umkampenie. The first thing atadu ni kuiba ndio arudishe do yake.
I see what you're saying.
Yeah. Wananchi ndio mafala.
Napata
hizi accident.
Mizizi. Atakuja wetu na majil sombile.
Bas, simple.
Utasahau.
Lakini mambo ni. So the crazy part ni si Kenya peke yake. Ara South Africa likuwa nasikia nini zao.
Ni extreme. Kwa tribal?
Zizi, Kenya tupipata hapa. I'll tell you what, Kenya wasa mepata hiyo sauti, wameanza kwa walk ki design. Mm. They can now like, hey man, stop this.
Mm.
South Africa is the same thing. Like a lot of things inafanyika Africa. Mm. Angaya kama South Africa, ka Uganda saizi. Okay. Bonga tu kuhusu prezo.
Mm.
Ni inafanyika?
Manze walifine ule besije bro.
Unafanywa mbaya.
Manze.
Besije amefine.
Na imanishi atisa Uganda ina nini? Ina ati wako safe from this all this nini corruption.
Yeah.
Naweza sema sijui without sina information but
wananchi ndio tutawa blame.
That's true.
Yeah.
We take the blame.
Hata hizo accidents unahonga polisi juu ume overload unaenda unaua watu. Polisi wanakula politicians wanaiba unachukua the wrong politicians anaiba pesa ya kutengeneza lami. Unakuwa na gari inaanguka mnauana. Noma, muna politicians, polisi wanahongwa, madere wanapeana hongo, hata waja qualify kuwa kwa rodi. Wanaua watu.
Unakunywa, unaendesha gari kwa
mlevi,
unagonga polisi.
Unapita.
Unagonga watu wengine.
Kwa I know. Ina result into death. I think Kenya ndio ikue sawa, watu wengi watadai. It will take a lot of blood.
But mina semanga, au politicians wote, wakina Raila, wakina Ruto, what do I talk
him, say? But Rao alianza kama champion for human rights and stuff. Saizi yendo.
But cheki, Rao atalikuwa na kitambo. Mafosil ka sisi tunajua. Kulikuwa na kitu inaitwa the molasses scandal. Huko Mumias. Rao jina yake ilikuwa. But hajakuwa kwa nyingi.
So I guess tu ni tough man. Hey maze hapo hivyo.
Point ni kuona youthful leaders ama ni nini?
Youthful ndio pia kuna nguvu. Ngoja usiendelee. Acha nikukaa short. Gen Z too many gari yangu inataka brake pads. Will you check your shit?
Ya Morara.
Uje check your stuff. Hebu mwambie.
Ya Morara ama?
Ya Morara. Sasa huyu ni Gen Z leader.
Of course what I got up you do. Hapa US politicians wanachukanga do from fundraising.
Yeah.
Fine. But, naelewa what you're saying. Mm. But, not to mention names. Omse.
So, nini kuli happen?
Omse, alika.
Soja Morara.
Ah.
Anajua, kebaso.
Yeah, namjua. Ebaso najua.
Si umbo si ameji fanya lead up Gen Z.
Yes, yes, yes.
So, eh, na naishi maisha safi.
Ako sawa sana.
Hakuna keja fiti, hakuna kigari safi.
Yeah. Unaweza unataka ishi kwa poverty ama.
Si no, sikata, no, sikata.
Ndai kuchangiwa.
Eh. Mm. So, si
oh, ni keli za speaker.
Eh? Yeah, they need to me as a speaker. Unaona kwenye Gen Z Fraser anaishi. Hapo ameka kipicha gari yake imeharibika. Yeah. Ati ilikuwa break master cylinder ni so kama mna mmoja amekuwa socialite mmoja ame deviate from the agenda basi sasa ame deviate
yeah.
Sijui kama alikuwa na hii maziwa before
sijui the truth. Mimi swali yangu ni who will save us
for now.
Sam, who will save us
sai Kenya itateka another half a century.
True. In 50 years
who save yeah it?
Mm. We need to grow slowly and to be civilized slowly. Mm. Number one, tuliletewa democracy na Africans.
Uh-huh.
Atuna hiyo nature ya democracy. Atukuwa na democracy.
Mm-hmm.
Yeah. Atukuwa, tuliletewa kitu na mzungu yenye works for him, but does not work for us. So kabla tui master, ita take forever.
Yeah, man.
I'm out for you, really. Hizo government position siku tu yani but as not do unajua kama yeah. Kwa US ikoongea tena
mm-hmm.
Walipongi do more
yeah,
Kenya
yeah. Do analipwa do na pia tuendelee tu kueducate watu about mentality.
I think that's the
mindset that's... juu ilimesiwa na mzungu divide and rule.
Oh, yeah.
Actually na kitu inaitwa religion tuliletewa hizo vitu zote zinatumes na hiyo borders kudividiwa.
Mm.
Angalia kama Belgium wali convince watu wa Rwanda kuwa Hutus na Tutsis
imagine
ni different animals altogether na ndio ilileta the Rwandan massacre. Si mnajua hivyo same
yeah,
people.
Could you watch movie inaitwa the Hotel Rwanda?
Hotel Rwanda yeah.
Well, what's crazy walikuja wakafunga huyo msee aliandika movie for jela for like for would you even I'm so serious. Acha ni kufact checkie
Yeah.
They like ni Gen Z's manzara tumekuja na ile stuff ya no tribalism no nothing yani tu agenda tuna ile
na hiyo itatusongesha mbele.
Oh, yeah,
itatusongesha mbele lakini sasa huyo Samuel ka huyo manzia na bebwaji lakini hata tusiongee juu huyo mjinga juu siku mpenda from day one siku mtrust. Mimi ucheki mtu saa zingine hivi ushaicheki mtu mara ya kwanza unaona huyo
jamaa
hawezi
anatupima
eh. Ndiyo ilikuwa.
So yeah, according to NPR news hapa hivi, Paul Rusesabagina, Hotel Rwanda hero, released from prison. This was in March 4th, 2023. Alikuwa sentenced 25 years on terrorism charges, sentenced in 2021.
Mbona?
Yeah, so... See, I think kulikuwa na story. Sijui kama ni controversial, sijui kama ni ukweli, but nasikia msee prezo wako saizi alikuwa si the other party, alikuwa pia kwa ile fights pia kitambo kama yes. One of the generals.
Mm-hmm.
Na sasa msee kuja kuandika hii story, alikuwa walimuandika kama alikuwa pia na fighter like the, one of the rebels. Yeah. Yeah, ni alikuwa nini? So akasika asylum US kitambo kaka mingi huko. Familia yake iko Houston by the way.
Alihepa huko.
Yeah.
Na aliwekwa ndani hizo miaka.
So alikuwa ndani 2021 and then
tulewa bi US ama Rwanda.
Alextraditiwa
from
huko akapelekwa yani. So what happened? Yeah, alikuwa na fly to I think ni Burundi. And then let me so his family was kidnapped in 2020 skia. his family says he was kidnapped in 2020 after he boarded a plane in Dubai where he believed it was taking him to Burundi but the flight landed in Rwanda instead. Upon arrival he was arrested and put on trial over his ties to the Rwandan Movement for Democratic Charge, a group that opposes Kagame's rule. So akikwa ndani. So now when US ilikuwa ina merge hiyo wakijaribu they saw before release iwe basically US ilikuwa jaribu kuwa marafiki na Rwanda. Wakasema mtupe huyu jamaa. Njoo alikuwa amesika asylum huko akakujanga akatolewa. So yeah, back to what is.
Yeah.
Tuko na another last ilikuwa what is femicide. No, nimeruka. What is the meaning of demure? sina kumkanga Demio ilikuwa oh Demio di mindful
wa ule
msema yeah ilikuwa one of the nini pia Kenya so 22 the next the last one how to most trending how to search topics in Kenya so number one ilikuwa how to update token meter kulipa tokens
oh token
ngine ilikuwa how to say hello in Italian sijui kuna mtu anajaribu kufresha mu babas nini alafu how to register for chef
like ilikuwa na NHF ni kama vinkula hizo tu
so ilikuwa na unalipia every month
yeah then a due transition from NHF
to SHA SHA ama chef I don't know
hiyo transition nasikia watu waliumia
oh yeah watu wengi sana by
the way
na hivi usi unaambua
anza watu wa dialysis
ngori
no
unaambua ulipe cash
na ili come through eventually
hiyo transition bado haiko
fully nini
noma
wanakulia tu hapo katikati
wanakulia hapo katikati wanaitwa wananchi
sipo by the way acha kwambie tukiamua kuongelea politics leo tukae tu chini tupige politics tunazoongea hadi kesho one of the as the before mwaka ishe kulikuwa na one of the Muliona stuff space debris ilianguka Kenya.
Eh hey, bana.
Me at first nilidhani ni kitu ya alien imeanguka.
Hata nilipigiwa simu.
Ili which nini?
Yeah.
Which part ilianguka which part of nini?
Ukambani huko ama ilikuwa wapi?
Sijui ni wapi but kuna mtu alinicall kuniuliza kuna aliens America.
Ile kitu
nilishtua ni ati kuna Kenya space juu.
Eh manze. Eh unashtuka sana.
Ndio mara ya kwanza nilijua Kenya kuna space authority.
Kuna kitu wana space nini?
Wao angalia nini wako tu na darubini.
Sikia in fact
lola tu.
Aje nikwambie.
Yes.
Kesi. No, sikia.
Kimamani yao.
Wale kina nani
wao? Apparently Italian government
kwa bakuli.
Bana.
Ni bakuli. Italian government in a work na the Kenyan space nini kufanya earth observations but very very serious way they so nasema hiyo part ilianguka it's a rocket part ilikuwa zile satellites ziko kwa space so tuka ikachomoka ikaanguka luckily enough hakukua na anyone injured
yani mtu angeuliwa na hiyo kitu na bahati
mbaya so you come
those things unauliwa na kitu ya rocket but si kifo mbaya uliwa na kitu ya nguvu
haraka haraka umeenda but I think gava inge compensate or something
definitely
alafu
hiyo walifungua venye walipigiwa simu
so anyway 2024 is a crazy year manze wewe pale kwa comment section hebu tuambie mazee what nini ilifanyika 2020 what significant ilifanyika 2024
positive or negative any
we'll take it manzee alafu as we about to close this manzee Sam tupeleke na rada what uko na nini what's your plan for what's new 2025 man
2025
rada ni gani
man 2025
ngawa ifanye nini abduction
oh ukiniga guide hivyo then nilikuwa na vitu nyingi ningewahi story ya Gava
Media Academy
ai ogopa
na ujinga msifanye nianze kuambia wazee wa join sasa
wapeleke peleke na rada
actually shule fiti
by school of media academy yeah $47 a month.
Tuko kwa one of the studios.
Mhm. Na learn branding, photography, filming, you know, kitu yote content DJing, content creation yote. Ndio hiyo.
For how much peke yake?
$47 a month.
Mzee la wa kazi fiti sana.
Mhm. Wewe tumekuja kwake tu. Get a piece of the bread.
Any place ya community. Eh.
Haya brand.
Baimo kwa tunde kugoda.
Ate
na kwa sababu
una
yani mpaka no